untouched.
Basi tena twende twende jamani, tukaipige chanjo, twende twende Tanzania. Atuende twende wanangu, tukapate chanjo, twende twende Tanzania. Halo.
Ame chanja,
Filipo